Radio Tamani, Kede Kabaruji Amen, e Fulfulde.
Kabaruji amene fulfulde alkamisar sappo e joy lewru mars jena yamde sokkido studio tamani miden tawa le maison de la presse o do wattu goto wodi le lamo koro se grabon competitivity tagal ko basi di fuddi ton hakkunde haade kanye fulbe gombe tobe bi fandi fu yimbe noga en jom keddigi le hen wattu jono fa dido iblisaji kebene jogalo fulbe kanye haade fu anni jeltina do hen dati wonde to wobbe ka kollitiwdu ko lamo o wala le o do nokku dum sabbi bini dido masi bayton le majjudube kollitiwde kala goddo ton fu an wonde gollude ko yidi nyalawma hande no kollitiwde dum won jagotobe gombe nokku no dirte do san hollitan wede kenyen be uddi ton bitikaaji mabbe di sabbi de be kollitiwde usuruji de be jobata nyalawma hande o yidum jabbiti sanne sekirabdi won no sembe kabaruji de min joggi non do betande di bismillah modon e hadade kambe ngadnobe do wonno bonandaji li nokkuno dirte do waga dugule leedi Burkina Faso ndi tati lewru mars ko jabbino ko hollitama wiyede kanko gorko goto noddirte Ayuri Albatar jeyade gubal ngadbe noddirte Almurabi Tungal wiyama kanko wonno caggal dido bonandaji micite de wiide yimbe heewbe keddiki len heewbe du barmi leedi do bonandaji goti hollitindi wiide fandi fu yimbe le noga en jom keddiki le hen bonandaji ngadde hakkuno fulbe kani haabe le wuddu leedi ndi le majjon dido bonandaji ngadi bande jeena lewru mars yottaade sappo go lewru mars dum wono kambe balle noddirto tabital pula ko fa yotti o balle ha do gonde le leedi meden di fu kollitiwdi do gonga jadi fa kebe fantade kede Ousmane Diko
wada watta masibaji ana godi yubdi di hikkale wuddu leedi meden hakkunde fulbe andiraabe margol dabaji e leni bamaraabe faarde haabe e heebu mu yo demal cembinori walde tabital pula ko hokki tayoral leede nyalaade jetti cakitiide fulbe noga e enjoy ngoni be don sonkobe haabe mbari Aziz Diallo horojo walde tabital pula ko edi hendu bedo don sonkobe haabe yo kabarde soldats en nawtori de bawaka hebede sona di larme goforma e hore non andinaali ka do masiba e wi gotonaado gondo ton mo jabaali inde mum andine edi AFP ka di basiji ngadi ko buri chapande kewde maybe hedi kala goforma kanyo gouverneur region mobti non penni hokkude kabarde e gube kaptoje e wi ministre kabar ndena gu leedi meden general Salif Traore kabar mudo ana gani fasanne sitina kadu anwa waylitaade laato basi hakkunde leñi hitaane 2017 ɗi masibaji nanduroji le cercle koro o du ngadi hakkunde fulɓe e haaɓe basiji muɗum ngadino ko heɓa e nanɗe ka capantato e taton mayɓe fawarde e capanɗe kewɗe barmuɗɓe
seeɓa hakkillen ka kollitiɗo ko laamo wala le oɗon nokku ko ɗum waɗi so wattu fon ɗiɗo basiji ana ngaɗa sabi de sa ƴeewi wattu joni o guɓi jadinkoɓe ɗan gondi heɓude sembe le oɗon nokku sanne kanko noddirto Souleymane Drabo yo andanno kabaruji ɗi gorri sanne keɗe makko mo sifi do
Je pense que
kollitiwde ñalawma keña o fu bitikaji gonɗi to santoɗi ɗiɗo bitikaji uddama jagotoɓe wonɓe tonɓe ɓe mbi wattu joni usuruji koɓe joɓata ko ɗo jaɓɓitiki sanne ɗum laatiki sababu du so yimɓe lono kuɓiniɓe kuminiɓe kabaru usuruji wonɓe to seguto hollitama wiyede ɓe jeli nelaɓe mabɓe jeehi to santo jiido e commanda moɗo gonɗoto kañe jagotoɓe wonɓe tonɓe wattu jonoɓe pamre ɗum woni jagotoɓe wonɓe tonɓe ɓe kollitiwde kala mbawɗo fu yoɓa honno ko wawi yoɓude dow usuruji kanɗi yoɓede ton ɗi keɗemo kanko noddirteɗo Benjamin Koulibaly yo kanko laami ɗum woni fedde sagontone jagoto wonɓe tonɓe komo sifi do en do foccitago Ousmane Diko
yo hakkeji amen min dartata ɗum waɗi semin jalti famin kollita metti amen yalla aduna fuu ana nana se andana ɗum lampo san ana ɓuuri ɗi mali ɗi fuu hewde mo jeeyaɓe sa ardina fuu latto kananke e hoore muɗum jam fuu walanamen min e hoore ujunaji nayyi joɓumi hitan 2017 hikka ko jami fami yoɓoyo ko ɓe mbi yo ɗum ujunaji sappo e tati e temedere e pawɗe mbimi yalla seeɗa semi yoɓi 1313 e seeɗa hono fu gaɗam semi wurna koreji am yolbore ɗon ka fu heeraki kam yalla onono o jurmatako ɓiɓɓe leydi ndina ko o jaabi kam fu yo wiide mi yaltani bureau makko uddugol bitigaji san heddoto e wonde ile jom fa dargal se wala ko laati
fedde nde noddata o zone wutore ɗati wonde le leydi meɗen ndi wattu jonoɓe kollitiwide koɓe ndewata laamu o ko yoɓa ɓe joppi buwirɗi du hollitama wiyede koɓe ndewata laamu o e ɗum yafa e milliardji sappo e joyi CFA ɗum laatiki sababu ñalawma hannde o koɓe murti ko ngallure bama ko neɗe jaaɗa fu tunele ɗe anni cankiti fa keɓen famtade fa hannde keɗe Ousmane Diko
milliardji sappo e joyi goni ɗi o zone rewata laamu o yo ɗum sabani hono hewgol tundi le ngallure bama ko nde e wi hooreɓe o zone malika yo ɗum kabaru sabani hooreɓe gollirde nde daɗɗude murtude golle balɗe tati adama kone tindinowo o zone mali wonko sefi keɗoɗen ɗum ko tiiɗi hen heedi amana banggal jawdi golle mum foccoraki no yiwirani hitande 2015 le puɗɗoɗe amen golle o zone yo milliardji nayyi rewanno laamu o gollude rewore milliardji nayyi ñamande kutteji muɗum ana mawni banggal foccogol golle heedi yimɓe e laamu heedi dendagal keɓal ndiyam ceniɗan cenan e cellal le ngallure nde ana gondi e yarde caggal bate tunnugol mayre ila murtude golle o zone mali nde waɗali fatima diawara gonɗo e dendagal keɓal ndiyam ceniɗan e cenan wonko sefi keɗoɗen ɗum
bamako e rempli d'ordure
tundela ana keewi bamako laafiya bogu bolol gongol hakkunde cuuɗi gonga ɗi e tiddere nde taƴƴi feewi batte tundele ɗe so monsieur kone wi o zone ana e murtere golle ñalaɗe tati hannden heedi laafiya bogu ka hannden woni balɗe tati ko tundele ɗe ottata mala e sidi ɓe dendagal guɓe gonduɗe ɗe e daranade cenal le mali holliti tiiɗala ka ana ƴaɓɓi bawɗe o zone e wi makko bamako ana hasindini projet mawɗo gaɗo jawdi yalla ana laato tiiɗala o zone wawata huncude tiiɗala bamako ka bamako ana haaja kennowo jawdi muɗum kana ko ɓuuri milliardji capanɗe jeegom gaɗe hen yo nden tan haala cenal ngallure nde wawi haalede so waɗi noon tan tiiɗala ka fawete o wala kanko Oumar Konate o radio gollirde wari kañe e cenal holliti wayltagol taguji yimɓe tan wawata huncude kaɗo tiɗalla keɗɗana ko o sefi
c'est une question de
ko kabaru taguji kani ƴewtede mine darta yimɓe fu darano calɗi cenan laaɓal fa gonen ɗo seyni ɗum fu yo dow komono fu yoɓata usur muɗum fawi fa nokkuje keysaɗe moƴƴine bangal
muɗum
yewtere humniɗe kabaru fina tawale nokkule wasoloɗeɓe kollitiwi ɗiɗo golleji puɗɗi sisili moɓe cuuɓi hitande hikka nde kabaru witte witte sukaɓe ƴewtene golleji lekkere duuji ɗi yalla an keddo toon ɓe kollitiwide ngalɗo kawtal fuɗɗan le noga ɗiɗi lewru mars ti may le noga e joyi lewru mars hitande 2018 nokku noddirter yamfoyla kamɓe lanniɓe ɗiɗo golleji ɓe kollitiwide wattu jono ɓe ƴeewa yalla hono kabaru guiɗiragu hani tennirede fa ƴeewe guiɗiragu dow hono hani seminirede hakkude mali e laggine keɗemo kanko noddirter Abdoul Ber to yo goto e lamiɗo de kabaru ndeɗo yambere komo sifirdo hen to faccitamo Ousmane Diko
l'objectif du festival
international finatawa wasulu yo rewrentinde ɓiɓɓe worɓe rewɓe wasulu fo kabaru ittugol kanŋe ana gani e hakke lam noon ele yambereji mowɓoji jama tan rewrentina wawi laatade hakkude sukaɓe mali kañe ɓe lagine ɓe saabu hikka min noddan ɓenɗe hoore batte min fu yomin finatawa goto ka batte ittugol kanŋe ngol hannden ɗo kawral wala fedde daraninde nde yo ga woni darantoɓe kabaruji yo maire o recotrade préfet o fawarde e conseil de cerclage fina kabaru ndenaki noon mbiɗen beltiga wasulu ga saabe hoorejo gendarmerie o e hoore yo ɓi wasulu hikka e wi makko o ɓami yaadi waddu haɓɓitiɓe hewɓe fa ndena
nokku
Union européenne e Royaume Uni goni faabotoɓe studio tamani
grabƴeelo ɗum ne le région ngaji ɗi en puɗɗiran ɗo gawoɗoɓe kollitiwide bomboje ɗiɗi kañum en caami le ngallure nde ɗum saami banggue suudu école wondu toon du hollitaɓe ɗum saami e bugur wotu wala fo neɗɗo gonno le hen ndeɗo bombore saami ɗum woni hono wakkati nde golleji mokko ɗi gonno e golle toon hollitaɓe wiye duɗo bomboye ɗe caami ɗo ɗum woɗɗa kan d'accorde mokko le majjum wala fo neɗɗo keddiɗo hen en gardan faado machina do don son kobe gombe ton be huli tamir be nati e lumo nokku no dirtedo mattumo be bi hido be tikiti wi do godo lumo jaddim kobe jeegom nati to iuru be leyi lamu to minya so ngari wattu jono fa nati le nokku no dirtedo mattumo huli tamir be nangi to yimbe la taton li be do yimbe do goto an hakkuni mabbe dum wono no inde andite god leyi dum won nokku no dirtedo mattumo o jaati wattu jono be kulitido o do nokku lamu fi alhali mudo matsa keto se uru den garantin nira faado tumbuddo ko yaata yimbe la sappo e jeegom humminibe kabaru cialal kanye gonde famine ton bonandaji gatted wakkati mo fewde e sukabe le majjumbe jewtoto yalla hono be kani faabiraade sukabe be bonandaji ngada fewde e mudde gobbe le region tumbuto lanni be gal do kawtal bal tati yo fedde ONG de noddete AMSS kanye do tugor gal fedde de noddete plan Mali secrab do katten bete hande kabaruji meden dimmi joti o sanne hedaade heejo jamen ka faande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtande ana woti wassalam.